Cornell on the beat.
You look so beautiful, baby. Unanifanya nipate wazim, baby. Nimedata kwako kwingine staki. We ni mzuri nje mpaka ndani. Guy, you so tam tam. Nikigushika ham ham. Twende nipikie vitam tam. Chuma tembele na gesha tam tam. Vitam tam. Tam tam.
Fanya hivi, fanya vile. Nionekane chizi kabisa vile wa mileme. Staki bize, kama wale. Zile tu minawe lisonge mbele.
Lisonge mbele baby. Bila mwisho baby. Kini ita daddy. Na kuita mami. Mami mami mami. Yeah. Wewe ni bala. Benzi lako limezidi uso badadani. Why? Unanipara. Tanifanya ni robo kendo tebe ndani. Yeah. Wewe ni bala. Benzi lako limezidi uso badadani. Why? Unanipara.
Kila dimension, ase unajiwaka. Matika horizontali, wezote unapindaka. Na baki sina machachari, awewe sita kupachaka. Napenda zile moko moko size za kijanja. Saki zile bako bako za kifaransa. Ungali kataza, likataza, likataza. Kini paso prano, mitakuwa besi. Tuki mbiye mbiyo kama CDC Benzi. Face if you first face, figure than a resi.
Nama lipi 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 bed na mandem. Chati chati lipi, na think about them. Freaky freaky freaky, we fi show them.
Fanya hivi, fanya vile. Nionekane chizi kabisa vile wa mileme. Staki bize, kama wale. Penzi letu minawe lisonge mbele.
Lisonge mbele baby. Bila mwisho baby. Kini ita daddy, na kuita mami. Mami mami mami.
Girl, wewe ni bala. Penzi lako limezidi uso badadani. Why, unanipara. Nanifanya ni robo kendo tebe ndani. Nibala, penzi lako limezidi uso badadani. Why, unanibala. Tanifanya niroboke vyote vya ndani. Girl, wewe nibala. Penzi lako limezidi uso badadani. Why, unanibala. Tanifanya niroboke vyote vya ndani.
Penzi lako we dadani kisa. Nabo nipa kitandani maja. Akili na pami na baki kicha. Give me love,
uso badadani.
Too much love,
uso badadani.
Give me love,
uso badadani.
Too much love,
uso badadani. Mr. Grayson
na di man tunakalisha.
Fire!